godina sidama ke sakannen jiran magalale ke satti tasgabbin buusa gabasa mejira jiraton agitokko gara hoji sanit debiun sanille himamejira jonathan zabrio sawasarra kagabasetti dabamu lubuna mota heddu akkasumasimmo barbadaw qabeñale kadakkabsi se rakkon nagenya enya kana godin cheke sattu umame utu humni rayyat sanu fin dakkamne tay lubun kenya na future jechudan jiraton viyoetti manijiru jiraton ta ke sato kwa kana jechudan jonathan itidubate
jig batam bemisakettetna bemigermuneta bemejemere yenigdi makkeloch sinzirzirim yazu imeslat hotelochin
akkata baye namasukan nesuf namadin kun jalqaba walta le daldala hotelota tarre maqasani le kanarka qaban fakkata meshale ke salat gurani kanen ke safudatan fudatani kanira afi gubani akka qabeñyan tokko ke sanafni gudani barbadesan acci bodammo namota filata manirratti namota sanyi sanitin fota manirratti mana sanille galudan kan saman samani ugatille fudatani agal kawalakkatte ugaturan daga goni sunjara namnikun namonni kabron gabasa kenya tidubatani sakkasuma utura ayya warana nu fin dakkamne te ni umnature jechu dan dubatani jiru kannen godina sidama ke sattar gaman anale soddumi jaf bulchi sale magalale ke satti kannen midaman halellan hamanille kan ke satti rawotame yirgalem merga lakko alata wando arata cukkona akkasumammo agere salam tawuda kan gabasame jiratonni magalale kana ke sejiran amalle ka soda qaban tawudu batani garu yero ammatte tasgabi nagitokko buye jira namon nagitokko garo ji sani idilette debiya jiru jadani dubatani jiru bulchi ta godina sidamaatti tigafatama wajira presi obbo gennene abarra VOA walinga fiv debi geggesanin angoni caasa motuma ka godina afkan anale hoji ummata tasgabbeesuutiif akkasumasimmo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobbaanii jiran kan isaan dubbatan ummanni sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naafimanii jiran jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni 35 qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira.